Mazalonga ilikuwa kubwa. Basi the remix is going to be something else altogether. It's all together because I have the best working behind. I have a great team, so yeah.
You're featuring Calligraph Jones.
Yes.
How did who hit the other guy?
Kali actually, you know, Alishu Love, and I come through, I can hear that. Yeah, that's what you can come through because too, it can happen. So yeah.
Pull up and hop at the Phantom. Pull up and hop at the BVB. Pull up and hop at the Smurf. Pull up and hop at the BB. Pull up and hop at the Phantom. Pull up and hop at the BVB. Pull up and hop at the Smurf. Pull up and hop at the Smurf. Swag straight to the ceiling. Mazalongani Z. Swag straight to the ceiling. Mazalongani Z. Mazalongani Z. Mazalongani Z. 125 to the city. 126 to the city. Mark 3 in the Holy Grail. Uliza Magna Carta. Tunaleta swag up to Kikanye. Kila time to rap culture. Nganya zetu tu ni fabulous. 125 they can't handle us. Hot twist they can't catch us. Tuna sauce juice na flavors. Uliza Tiger Sindo Last Kings. Milkshake na right soup things. Dreamland color sweet dreams. Cup Brooklyn Nets Sindo the ill team. Sindo my pioneer. My sunroof tuna engineer. Fan lazima iwe hapo pia. Darkness from the front to rear. Wezi kosa kuangalia. When I hop out of the mixtape. Ganya so fly bro, we never drop a mistake. Sika nganya was na killer kati tu ni clean take. 125 hiyo ndo code na fly na siezi forsake. Checki my body wa kitu unique. Paint jobs on fleek. Nganya classy and sleek. Ukizi checki kwa root bro na doubt atakao neza speak. Cheza chini keep meek. Ukidai pia kuna VIP seats. CCTV for security feeds. Ikifika kuchap tuna sort all your needs. So
atuogopi city council. The swasi hubebesha CBD. And for better and for worse ni lazima tutese EGG. Atuogopi city council. The swasi hubebesha CBD. And for better and for worse. And for better and for worse. Swag straight to the ceiling. Matza Nairobi ni zi. Swag straight to the ceiling. Matza Nairobi ni zi. Matza Nairobi ni zi. Matza Nairobi ni zi. 125 to the city. 1960 to the city. Nganya, nganya. Staka jua vile za changanya. Matza Nairobi huwa kesi hatuchese. Kayolo na jua vile tuafanya. Route yote ya Jogoro. Toka Makadara mbaka Buru. Straight to Manyanja. Yo weather uko lolo. Jerry ya wezi lost border. Umeshikanisha number. Kwa barabara tu ni moshi. Nganya zimejipanga ni kama noti. Kutoka Ngara Rikana Joha watoshi. Tukila mara kwa mara tuko kikosi. Jeshi ya Kabete inapatika na koja. Jamu ni Kenko mdo matu tangoja. Baka una Kabango Islando. Dando Nyando na inakopo kando ya umoja. Then unaweza wai mata po OTC. On a good day unaweza panda moti free. I'm just kidding. Baka una kakitu then unazengize mudhuro. Kafinyane na mbogi B. OTC nyama smarta wajanja. Getting bad tenje yako mino na kupinji. And I can forget about circle ya mwamba. Kwa umana emba safa si upita greeny. Izi manganya zinapendo na matini. Zina wa mother amini usiyamini. Izi ndo zile mi upanda kila time. Nikitaka tuku ride na wanjiro we na kinyi. Izi manganya ni mbaya si yati nini. Izi manganya ni fire nipate mimi. Nimehang kama donda kumlango niko kazini. Na very suit abebwa na mademo na bikini. Tuko rocka na rwai. Madaraka walai. Kahava gidurai. Tunarona mandai. Ziko juu ziko fly. Uki ingi yandani utadhani uko Dubai. Uki ingi yandani utadhani uko too high. Itafanyo Shanghai. Oh God oh my. Si lazima tuwitane ndwizi maxi jai. Tafuto stress ukai. Nisha jitoa peace out. Tukutane badai. Bye.
Pull up and hop at the Phantom. Pull up and hop at the BVB. Pull up and hop at the Smurf. Pull up and hop at the BB. Pull up and hop at the Phantom. Pull up and hop at the BVB. Pull up and hop at the Smurf. Pull up and hop at the Smurf.
Swag straight to the ceiling. Matza Nairobi ni zi. Swag straight to the ceiling. Matza Nairobi ni zi. Matza Nairobi ni zi. Matza Nairobi ni zi. 125 to the city. 1960 to the city.
Double M, 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 Double Hawaradi ni uzazi, hapo naweka tuwazi. Hard headed kanazi, ndani sina maji. Na flex hard nekipaji, sizi chie tujivanji. Sitawai hama ronga, but tashika keja hadi lavi. Na make points you babi, boda kielo like I'm cardi. Na stay fly like a body, kwa wale hawana habari. TDMS ndo label, seni kujenga katari. Sizi dunga kasingari, juu I'm always life kalari. She play dumb, I don't marry.